Next time ukibambika na demjo, usiogope. Approaching to you.
For some time I've been looking at you and the way you control your behind. In a time to corona, turn around, let me see. For some time I've been looking at you and the way you control your behind. In a time to corona, turn around, let me see.
Kutu na mbubinda kwa mekiki na benda ya kubi imbi basi cheza ya mziki. Swaga kabala kuku acha na katani kujeshe unafanyo na mziki unanga. Kipaji umepewa mwenyewe ujalemi watumia unatopenda ujonyeshe unatesa. Kiuno umepewa unawai na kucheza. Sisemi nasifika mwenyewe ni nasifia kama stika. Ninashika na tumaka inasikika. Mpango ninapanga usidhani nimepakawa. Nivile umeni pamba sikinyaji imepanda. Shukia kuchekia
for some time I've been looking at you and the way you control your behind. In a time to corona, turn around, let me see. For some time I've been looking at you and the way you control your behind. In a time to corona, turn around, let me see.
Wanafiki wanautake marafiki unavyokata chini chini. Wanabaki wamechizi unacheke bad. Kabla utuje kwenye party ni itendezibi. Master plan kwa beting mikate kama kazi. Wenze tutuna vipaje nishike upande kani na kukomba samahani. Nivisha mapenzi kwani na kukona tangu jadi. Michoda zinapita kukukosa nitashindwa. Fikiri akilini binili kama mwili. Zina hati na hakika kukukosa itabi. Na kucheki chini chini hake tuti kuko fiti.
For some time I've been looking at you and the way you control your behind. In a time to corona, turn around, let me see. For some time I've been looking at you and the way you control your behind. In a time to corona, turn around, let me see. Kuli wewe ukoloa, kuli wewe ukoloa. Tukajua for some time I've been looking at you and the way you control your behind. In a time to corona, turn around, let me see. For some time I've been looking at you and the way you control your behind. In a time to corona, turn around, let me see.
Yeah. Until one,
until one.
Yeah.